Rafke yoron cedo ko watta der durwo hadude dewlidol sukaabe rewbe der leedi Niger illa be jonay wadi pelle tawade der jonde ko emu engom ummi dari gam walirde gomnati heba mosola dewlidol sukaabe rewbe gul Usman Amadou ardido sarusi denal hakke sukaabe wi'i ko pelle hemre e laso leedi meden e leede Yasin Kawri Cingi pelle mawde didi gom ko nit e ko naf gam beedude sembe durwo go
on jeji di gonana no balla dogoleji gomnati di gam goto tan wawta wadde dum saito hebi wallube den ne balla gomnati yidi walloɓe dow fi majjum ko wana sarusiji gomnati ɗin heɓanin ɓe jetto do to yiɗa ɗum
pelle gon du sigila ko emu en gaɗi misali ker mo dow lawol gotol gol woni no wallira groupement ji rewɓe ladde matama sudu bara madan Hammadou Aissa Adamu yo ñeñal mangal dow laabi durwogo
tana e wallude dow bawɗe ko fedde matama sudu bara woni no waɗa dow sigilaji keɗɗi misali dewlingol sukaɓe rewɓe illu jonayi ɗum tawa kenana dow golleji gatteɗi tindinol nimɓe nder nokkuje ɗen dow yittugol hakkeji rewɓe sukale nde ko gaɗol janguirɗe jandeji hakkunde nder nokkuje to ɗum soƴƴori caggal on ko rewɓe ɓe goni no gaɗa kamɓe nokkuje jipporɗe
centre d'accueil
dow rewɓe ujunaji keme jeɗɗo e lasoy tato e jeegom tawaɓe nder groupement ji matama sudu bara rewɓe ujunaji keme jeyo kere wonno wallira dow balla UNFPA e gomnati pelle gon gonno paɓɓina dewlinol sukaɓe rewɓe gol har wallirde ɓe ko watta ɓe bawi ekkitade golle kumtoji haaju mabɓe misali ONG PLCEF ɗo nder huɓere ñamay e doso dalila ekkintinde golle kumtoji haaju ɗe fedde de heɓi haɗi dewlinol sukaɓe rewɓe ujunaji sappo e keme nayo Boukary Zakaria Maiga ardiɗo sawara fedde de
gollal ngal min gatta dow renugol sukaɓeɓen kam woni jande sigilande fawoɗi e jande nde to e fal cellal rewɓe ɓeynoɓe ɓe tananale département ji jeetati ɗin fuu sigilano accintino degol sukaɓe rewɓe ɓe jonayi e farkoƴugol deeɗi mabɓe heɓa no ɓe gaɗiri gurdam mabɓe
pelle tawaɗe nder duro goodu no ballira sukaɓe rewɓe tilsinaɓe dogguɓe no tefa to ɗuwo misali fed SOS femme enfant victime de violence no werna ir sukaɓe rewɓe ɓe ide tefa du wattude potal caka sukaɓe ɓe e saroɓe mu'en na wonɓe no tilsinaɓe ɓe dewline ɓeydu Alzuma Tarware Ibrahim ardiɗo sigila mayre
gollo amin ngal min gatta woni tinniɗon e fonnude nimɓe ndeni ɗum ɗon gollayi nde min kollata ɗum sarusiji gomnanti ɗin misali policeji gendarmerie masudu kiite